KAMI Music.
Mana Banat.
Exclusive
from our partners. Kuniuza sa kusunga pwino, and that you're coming back home. Ni malindila, epo waila, wanilembela kutexti. Atuchita cherry gredi, oh na na na, ufuna tikwezane.
Vela monga ni muselo Nina kukapa nikala kumatelo Hatu muu vija nyumba enzo ni kumbusa weo Nima misinga mawaku mumiseo Nima misinga pevi ntuvenze weo Nima misinga chikondi chako Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo Mala hata na siri za kupenda Ka appetite na kukanaenda Nikali nikulindila If this is a game to you okay you win I surrender Ok wakua ni shashani Ndawa inechani puto panga kupulani Ok you made your point now Please come back This is no longer funny
Inatakangiwa Kungala kulipe you
Kozi Inatakangiwa
Kukona kulipe you
Kozi Inatakangiwa
Ukwa ni sabanji Njera
Kozi Inatakangiwa
Exclusive from hotbites.co.